hay'adda marda oo yakaaladaas WFP iyo maamulka degmada Xudar iyo waliba si rasmi ah daa furana mashruuca xakabado ku hora walibana mashruuc aan lagu fuliyo doono hoolo kaaso diirada laga saaro horumarinta hantida bulshada iyo lan adeegsado hoola muruqmaale mashruucan waliba uu si rasmi ah bilaawdo doono bilon Janaayo waybana laga gabagabeeyo doono bilaa May 2025 waliba ku faa'iideysato doonana 900 qoys oo ku nool degmada Xudre xarunta gobolka Bakool aan soo bilaabe helo doonaan $80 oo kaalme kulanka laga daafray mashruucan way baa ku qayb galay maamulka degmada Xudur ka gobolka Bakool xarun kubada gudoomiyalka xaafada degmada aan soo fuliyo doonaan mashruucan howlayo ku qayb qaado doonaan qoysasku iyo way baa iska jara doonana shaqooyin muhiim ah iyo korangaado ka noolala adeegyada aasaasiga ee bulshada degmada Xudur aan kubada gudoomiyalka xaafada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo siyeed ee handho waayay mashruucan daafurka mashruucan iyo na sheegay in uu fuliyo doonaan sidii lan ku tara galay
anoma ay leero maha Abdiraxmaan Maxamed gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Xudur geega ma inta ku daafurnay mashruuc oo kabsisada degdeg ee leeraw WFP oo fur galbeed iyo hay-adda maarada oo fulinta kula meelal ku fulayaan degmada Xudur ee tahay bilo koowaad bilaawdaw ilaa bilo shanaad yaaki eki mashruuc oo fulfur waagay arday meel leeraay dadka haafado ama waro walaalo walay murugmaala leeray laadii lambasada inkasta walaay murugmaala leeray ma jirilka bii jiray furfo waa uga hayo geeka la daah furi marka 900 iyo nay siid dhus yalla ka daah furi tijaabu dadka arday walaay abashada iyo haqooda leeyno may baahdi haqooda leeyna la tijaabiye mashruucaas aan geeka arday aan ka daah furni barnaamijyada relief taay idoo roogan la baysada kala ima barnaamij uu maayo lagu baahina lan wal leen dar kor wal qabsada kor ama war godo kor ama jitubi kor ama al garoob guri kor shaqo wala leen qabdi ka bedeli karo murugmaal ay u
magay meel ay abdi yar ay gaay gudoomiyaha fadhiga jiraa geegmaanta laga daafay barnaamij la raaw ka bashir degdeg oo murugmaal laga shaqeeyo 980 bilin $80 gaadaan isku kaalaan heed maardo ko fur galbeed EWD
anoo abdul sanow wore gudoomiyaha hafada boolijadiida daafurka geeka WFP mardane daafurti hadho waayana insha allah ilaahi idin sheysa oo kalsoona ay ka dhawaayana
magaagay way baleere nuure ee dum salaad an oo socda hafada boolijadiida tii ku socday sheebki aha meelum wali baranay sagoo inii oo maaragne barnaamij usub oo hay'ad maard EWFP intii iska aladaasay oo walba isla socota isla shaqeeyay oo maaragne magaalada Boorey maaragne walan sii jartay yaa hadan barnaamij usub sheenti eeda aan fadaani suugaani ba inii uu shaqeeyaysan waan ku qayb qaadana dadkii oo u saytay arantaasay wadadiina ma aragnaan in ku aad sheegana sidii la fadaayeen ku shaqeeyaysan waana mashruuca aan aan fulisna sidoo nasiibkan ka waldaneena ugu mahadnaqaan insha Allah
mashruucan waliba uu saqeybiyin ku qaadan doone xaq u qabadowka bulshada horumarinta hantida guud ee degmada.